Isihloko somyalezo wami namhlanje sithi iqhawa yinsika nesiseko sayo inyaniso. Iqhawa yinsika nesiseko sayo inyaniso kwaye ndikumemo kukhile nam encwadini yokuqala kaTimothe. Encwadini yokuqala kaTimothe isahluko sesithathu. Namhlanje sizofunda ivesi ezintathu nje. Esahlukweni 3 vesi 14 ukuyi kwe-16 namhlanje kwaye ukuba ubukhona nathi kule veki pheleleyo ubone ukuba esi sahluko sonke sithetha ngabakhokeli kwaye enyanisweni le ncwadi yonke ithethe ngabakhokeli kodwa sithethe ngabakhokeli sithethe ngomveleli sithethe ngeemfuneko zomveleli nabalungiseleli kodwa mandikukhumbuza sonke ayinamsebenzi ukuba ungumveleli okanye ulilungu lebandla nje sonke singabakhokeli kuko umntu omncinci kunathi ofunda ngathi kwaye sifunde kule veki pheleleyo ukuba sonke singumzekelo for omnye umntu siyifoto upaulos waxelela utito encwadini katito isahluko sesibini vesi 7 ezintweni zonke zenza umzekelo wemisebenzi emihle ezintweni zonke zenza umzekelo wemisebenzi emihle sonke siyifoto for omnye umntu amadoda amakhulu for amadoda amatsha abafazi abakhulu for abafazana abazali for abantwana njalo njalo siyifoto for omnye umntu kumele sibe yifoto elungileyo umbuzo olungileyo namhlanje fundisa ntoni ngobomi bakho kwaye kufuneka ube nemfundiso entle besifunda ngale nto kufuneka ube nemfundiso entle zikhona imfundiso entle nemfundiso engalunganga ukuze ungaziphatha kakuhle kwaye le ncwadi yayibalelwe sizofunda ngale nto namhlanje ukusifunda ukuziphatha ecaweni kufuneka sibe nemfundiso entle imfundiso zibalulekile kuba isiphelo semfundiso elungileyo bubomi logama isiphelo semfundiso esingalunganga kukufa kwaye sonke sifundisa omnye umntu sifundisa abantu abancinci kuko umntu omncinci kunawe ofunda ngawe babedinga apha esahlukweni 3 abase-efese babedinga abakhokeli abanothixo icawa ikathixo nanamhlanje idinga abakhokeli abanothixo babedinga ifoto elungileyo uPaulos apha esahlukweni 3 ekupheleni kwesisahluko evesini 13 sizofuna ukuba uPaulos wayefuna ukubuye e-Efese nokuba nabantwana bakhe nokuba nomntwana wakhe elukholweni uTimothe wathi ezi zinto ndizibala kuwe ndithemba ukuba ndiye kuza kuwe kamsinya uPaulos wayefuna ukubuye e-Efese nokuba noTimothe umntwana wakhe elukholweni ithi ndibalele kuwe ndithemba ukuba ndiya kuza kuwe kamsinya ukuba ke ndithi ndilibala ndikubalele ukuze wazi wayebala ezi zinto ukuba uTimothe wayeyazi izinto logama upaulos wayengakwazi ukuba khona naye umbuzo olungileyo ukuqala umyalezo wam namhlanje ukuba umfundisi wakhe uswelekile ingaba wenza ntoni ingaba wenza ntoni mandikuxelele ezi zinto zazibalwe ukuphendula lo mbuzo uzodinga omnye umfundisi omnye umkhokeli kwaye kuko ifoto elungileyo apha kwesi sahluko imfundeko zikathixo zikunike ifoto yomfundisi elungileyo ezi zinto zazibalwe ukuphendula lo mbuzo wenza ntoni ukuba umfundisi wakho akekho wenza ntoni ifoto elungileyo ijonga ngolu hlobo imfuneko zizokunika ifoto elungileyo kwaye ezi zinto zibalelwe ukuze wazi izinto evesini 15 ukuba ke ndithe ndilibale ndikubalele ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwana na ekuhanjweni hendlini kathixo yona ilibala likathixo ophililayo intsika nesiseko sayo inyaniso ukuze wazi zabalelwa ukuze wazi izinto mandikuxelele izinto zingaphakathi kule ncwadi, kwaye ezinye izinto hayi le ncwadi nje kodwa izibalo ezingcwele zonke. Bazalwana, baphulaphuli, izibalo ezingcwele zonke zibalelwe ukukuncelisa, ukusincelisa. UPaulos encwadini yesibini yakhe kuTimothi esahlukweni 3 ivesi 16 iyasifundisa into ebalulekileyo. Esahlukweni 3 ivesi 16 encwadini yesibini kaTimothi ithi iBhayibhile sonke isibalo, sonke isibalo siphefumulelwe nguThixo. Siphefumulelwe nguThixo nje sikhwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni. Ukuze umntu kaThixo, ukuze wena nam afaneleke qobele wonke umsebenzi awulungileyo. Mandikuxelele into, kuzobakho abantu abazokuxelela ukuba ezi zincwadi zezethu, ezinye azizo zethu. So awudingi ukuzifunde, umzekelo iTestamente endala zibalelwe ngamaYuda. Kwaye enyanisweni iTestamente endala yayibalwa yamaYuda. Kukho izithembiso ezininzi zamaYuda. Nangaphakathi kwiTestamente entsha kukho izithembiso ezininzi zechawa. Kodwa mandikukhumbuza, zonke iincwadi kumele zifundwe nguwe, kuba ithi iBhayibhile kwiTestamente entsha zonke zikwancelela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni. Zibalelwe ukuze wazi izinto. Le ncwadi inenjongo. Le ncwadi yayibalwe ukuze wazi ntoni? Evesini 15 kwakhona ukuba kumelwe kukuthiwana na ukuhanjwa endlini kaThixo. Le ncwadi inenjongo yokukuncelisa ukuziphatha endlini kaThixo. Sifundiswe ukuziphatha endlini kaThixo. Sirkalisha eBhayibhileni yakho endlini kaThixo. Hayi endlini yakho, hayi endlini yam. Mandikuxelele, ukuba ungene endlini yam ngokuqinisekileyo uzofunda ngokuhamba ngendlela ngesiko lam. Ukuba usendlini yam uzofunda indlela yam yokuphatha, indlela yam yokutya, yokuxoxa, yokuphila njalo njalo. Umzekelo etafileni yethu, sonke sihlala etafileni. Ukuba ungena endlwini yam kwaye uzokye nam, endlwini yam ihlukile inoba kunendlu yakho. Andazi ngendlu yakho kodwa sinesiko lethu endlwini yam. Thina sibulela uThixo oko phambi kokutya. Inkosikazi yam iyapheka ukutya, sihlale etafileni. Asikwazi ukungena etafileni nefowuni, asikwazi ukungena etafileni ne-electronics. Sizohlala apha ngaphambi kokutya, sizothandaza, sizobulela uThixo ngokutya. Kwaye inkosikazi yam, mandikuxelele, esikweni lethu, andazi ngesiko lakho kodwa esikweni lethu inkosikazi yam iyapheka, kodwa uzozikhonza, uzoziservishe ukutya kwakho. Sisiko lam. Ukuba sisesitratweni okanye disendleni yakho, disendlini yakho, ndizozama ukulandela isiko lakho. UPaulos waxelela uTimothi wayenikwa imiyalelo ngoThixo malungu ukuziphatha njani endlini yakhe. Endlini yakhe. Ezi zinto zikuncelisa ukuziphatha endlini yakhe. Ichawa ayiyo yam, ayiyo yakho, yeyakhe. Kwaye ichawa sifunde ngale nto kodwa kufuneka sikhumbule. Ayindawo. Ichawa ayindawo, asisakhiwo. Ichawa ngabantu abakholwayo. Thina xa ufunde encwadini kwabaseefesi kakhulu, silusapho olutsha. Siyindalo ezinje kwabaseKorinte. Iyasifundisa izinto ezindala zidlule, kufuneka sifunde ukuziphatha kakuhle. Khumbula, le ndawo, le ncwadi ithethe ngobomi bakho. Ngoku, njengomntu okholwayo kwindlela kaThixo, ngoku awunalo ulungelo ukuxelela uYesu uzokwenza ntoni ngobomi bakho. Andinalo ulungelo ukuxelela uYesu Kristu ndizokwenza ntoni ngobomi bam? Khumbula ukuba ungumKristu, ubomi bakho abubo bakho bobake. Ithi iBhayibhile encwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 ivesi 19 ukuya kwe-20, anazi na ukuba umzimba wenu uyitempile yomoya oyingcwele ongaphakathi kwenu eninaye evela kuThixo, nokuba ke aningabenu. Evesini 20, kuba nathengwa ngexabiso elinkulu. Mzukiseni ke uThixo ngomzimba wenu nangomoya wenu, izinto ezizezikaThixo ezo. UThixo osezilwini, uYesu Kristu, waphalala igazi lakhe wabatala ixabiso elinkulu ukuthenga ubomi bakho. Waphalala igazi lakhe emnqamlezweni, wafa wacwatywa, wavuka kwabafileyo ukukunika ubomi obutsha. Ukuba ukholwa kwindlela yakhe yosindisa, ukuba ukholwa kwindlela kwigama likaYesu Kristu, ungumthwana kaThixo, uzalwa ngokutsha. Ithi iBhayibhile encwadi kaYohane 1:12, ke bonke abamamkelayo wabanika igunya ngokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama likaYesu Kristu. Ukuba ukholwa kwigama likaYesu Kristu, uzalwa ngokutsha, uzalwa elusapweni olutsha, kwaye kufuneka ufunde ngokuhamba esapweni olutsha. Amalungelo awodwa onawo ngamalungelo uYesu awathi unawo. Amalungelo ako abalwa eBhayibhileni, kuba ngoku uyindlu kaThixo. Xa usindisiwe ufumana le nto, uyayifuna le nto, udinwa ngobomi obudala bakho, ufuna ubomi obutsha. Xa usindisiwe uyayifuna le nto, ngoku luxanduvo lwakho njengoxanduvo lwam ukuphanda, ukubona, ukufunda nokuthobela imiyalelo yakhe. Luxanduvo lwakho kufunda isiko lakhe. Ukuba awufuni ukumthobela, awungowakhe. Thina bazalwana sinikwa izinto ukuze singafuni ukuziphatha endlini kaThixo. Ithi iBhayibhile evesini 15 kwakhona, ukuba ke ndithe ndalibala ndikubalele ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwana na ukuhanjwa endlwini kaThixo. Mamelani le nto, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, ophilileyo. Yona ilibandla likaThixo ophilileyo. Sikhonze uThixo ophilileyo, wazinikela ubomi bakhe emnqamlezweni. Abanye oThixo bonke, abanye abakhokhele bonke babesweleka, bafile. UMuhammad ufile, uBuddha ufile, uConfucius ufile, njalo njalo. Kodwa thina sikhonze uThixo ophilileyo. Kwakungekho abantu abamthatha ubomi bakhe. Ithi iBhayibhile encwadini yokuqala kaYohane isahluko 3 verse 16, wasincamela thina ubomi bakhe. Kwakungekho abantu abamthatha ubomi bakhe, wasincamela ubomi bakhe. Sikhonze uThixo ophilileyo, kwaye ithi iBhayibhile, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. Siyintsika nesiseko senyaniso. Imeko yethu yayitshintsha ngelo xesha lokumkholwa. Singabantu abatsha, ukuba awufuni ukuba yintsika nesiseko senyaniso, awufuni ube ngumthwana kaThixo. Ithi iBhayibhile uyintsika nesiseko senyaniso. Ukuba ukholwa kuYesu Kristu, wena ngoku uyintsika nesiseko senyaniso. Abantwana bakaThixo bonke bayintsika nesiseko senyaniso. Intsika, yintoni intsika? Intsika iphali, yewe, ziphali. Kwaye intle kakhulu, ukuba ungathanda ukufunda ibali yala ndawo, ndikukhuthaza ukufunda encwadini yeZenzo ngebali yale ncwadi. IZenzo ithethe ngebali lebandla, lamabandla onke, kodwa ngakumbi ibandla lase-Efese kule ndawo. Kwaye funda encwadini yeZenzo isahluko 19, kwaye uzofunda ngemeko yabantu base-Efese. Kwaye xa ufunda ngabo, uzofunda ngento, uzofunda ngoThixo oyifake yabo, ngoArtemis, kwaye ngokuqinisekileyo ngokuya uPaulos wayethetha ngale nto. Ngokuya abantu base-Efese babeva amazwi kaPaulos apha ngentsika entlokweni yabo, entlokweni yabantu base-Efese babechinge ngetempile kaArtemis. Kutheni? Kuba uArtemis wayenguthixo oyifeki yabo, wayenguthixo oyifeki kwabaseRoma, kwabase-Efese, kwaye kwakukho into ingaphakathi kwesixekweni sabo. Kwakukho itempile enkulu egameni likaArtemis e-Efese, kwaye itempile yayinto enkulu, yayinto entle kakhulu, yayi-tourist attraction. Nakhe ndeva nge-Table Mountain apha eKapa. I-Table Mountain yi-tourist attraction. Ukuba ufumane i-postcard yeMzantsi Afrika, ngokuqinisekileyo uzofumana ifoto ye-Table Mountain eKapa. Abantu bonke ehlabathini lonke baqonde uMzantsi Afrika nge-Table Mountain. Abantu bonke ngelaa xesha, ngexesha likaPaulos noTimothy, babeqonda e-Efese ngetempile ye-Artemis. Kwakukho into kulaa tempile. Kwakukho iintsika ezininzi ezijikeleza kwitempile. Kwakukho batsho, kwakukho iintsika eziyi-127 kwaye zazenziwe ngamatye, kodwa amatye anegolide. So kwakukho iintsika eziyi-127 zegolide ezijikeleza kwitempile. Ezi ziphali zazinto ezintle kakhulu zokubona. Zaziphakamisa umphahlo wetempile, zazinomtsalana kakhulu, zazitsala abantu kwitempile kaThixo oyifeki yabo, uArtemis. Bazalwana, uPaulos wathi, wabaxelela, yintsika nesiseko sayo inyaniso. Thina siyintsika nesiseko sayo inyaniso. UThixo wakhetha wena. Wakhetha unguThixo olungileyo ngaphambi kokusekwa kwihlabathi sibe yintsika nesiseko senyaniso. Thina njengetempile ye-Artemis, thina siphakamise into. UYesu Kristu waxelela abafundi bakhe encwadi kaYohane isahluko 12:32, mna ke ukuba ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni ndiye kubatsalela bonke kum. UYesu Kristu wayethetha ngokufa kwakhe. Wayezophakanyiswa emthini. Wayezofa endaweni yaboni. Wayefika apho ukusindisa aboni bonke. Bonke bakholwa kwigama lakhe basindiswa. Njengokuba kubaliwe kwilizwi likaThixo, ufuna ukusindisa bonke. Ufika apha ukusindisa aboni. Bonke abantu bangafumana uxolelo, bangafumana uxolo kwizenzo zabo. Kwizono ngokukholwa kwindlela kaThixo. Kwaye thina simphakamisa uYesu Kristu. Umyalezo wethu wonke ufunyanwa kwivesi 6. Kananjalo ngokuvunyiweyo inkulu imfihlelo yona leyo yokuhlonela uThixo. Lowo wabonakalaliswa esenyameni, wagwekelwa esemoyeni, wabonakala kwizithunywa zezulu, wavakaliswa phakathi kwentlanga, kwakholwa kuye ehlabathini, wenyuswa waba sebuqaqawulini. Ngumsebenzi wethu ukuphakamisa uYesu Kristu azosindisa aboni. Angathanda ukusindisa aboni. UThixo uzosebenzisa uYesu Kristu ukuze asindisa aboni. Ukholwa kwindlela yakhe, kwaye azosebenzisa ichawa, intsika nesiseko senyaniso. Inyaniso ifunyanwa phi? Ayifunyanwa kwi SABC. Ifunyanwa kwichawa. Ifunyanwa kwichawa. Thina siyintsika nesiseko senyaniso. Wena, ukuba ungumthwana kaThixo, wena uyintsika nesiseko senyaniso. Kwaye njengesiphelo, ndizophela umyalezo wam nombuzo. Nombuzo endiwuqhala ngawo. Ingaba ufundisa ntoni? Ingaba ufundisa bani? Ingaba uqonda ukuziphatha endlini kaThixo? Ukuba uphakamise uYesu, ukuba ufundise abanye, awuziphathe kakuhle ecaweni. Lixesha lokumphakamisa uYesu Kristu. Sasaza ivangeli. Sasaza ivangeli. Ezi zinto zibalelwe ukukuncelisa. Zifunde. Zithobele. Kwaye uzoqonda ukuziphatha ecaweni. UThixo osezulwini uyakuthanda. Ufuna ukusebenzisa ubomi bakho ngosuku nobeko lwakhe. Ngaphambi kokusekwa kwihlabathi, uThixo osezulwini wayechinga ngawe. UnguThixo olungileyo. Lixesha lokumkhonza, lixesha lokumphakamisa uYesu Kristu. Kuba uYesu Kristu angathanda ukusindisa abantu. Ukuba awungumKristu namhlanje, ndikukhuthaza ukuthatha isigqibo sokholo kwindlela kaThixo yosindiso. Ungafumani ubomi obutsha. Le mini yimini yosindiso. Thatha isigqibo sokukholwa kuYesu Kristu. UYesu Kristu uyaphila. Kwaye unamandla ngaphezu kokufa. Angakunika ubomi obutsha. Angathanda ukukunika uxolelo kwizenzo zakho, kwizono zakho. Angathanda ukwenza uxolelaniso nawe noThixo oyinyaniso. Kholwa kwigama lakhe uzosindiswa. Enkosi kakhulu. Amen.